noma kasibongile khawuye ukuthi uma supuzile bese uyandiphoqa phela mina ndifuna ukuthi omakelwane basibone sibabala.
Oh, we have a commander.